Masongkumbula be, ungkumbula be. Uzo bona ngami ngifika ngashongo. Masongkumbula be, ungkumbula be. Uzo bona ngami ngifika ngashongo. Masongkumbula sike isidingo sokungkumbuza be. Pheli inkumbulo ngizwa ngephungu, bona ngami sengqhamuka nje. Wena uzobona ngami ngifika ngashongo. Ngizokusurprise, uzobona ngami ngifika ngemoto. Ay, 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 ey man kudala wangigqibe. Ave ngomfuthulo nginyoheresa. I always think about you man ngisebe. The best part ukuthi nje ngizofika ungalinde. Ngizonoka kungule. I'm never gon' call no one. Phela ngeke ngitshele. So angeke ngikufone. Ukuze kube surprise kumele ngitheleke. Masongkumbula be. Ungkumbula be. Uzobona ngami ngifika ngashongo. Masongkumbula be. Ungkumbula be. Somthimbe dubula nje for no reason. Kwa mina ngiyakhumbula. Engathi ngathatha umpopo bese ngiyabubula. And tell them how much I miss you. Even thought of writing you a love song. Can't nobody tell me this is wrong. Cause I always feel your presence shalola ngo. Wena uzobona ngami ngifika ngashongo. Ngizokusurprise, uzobona ngami ngifika ngepolo. Ay, 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 ay man kudala wangigqibe. Ave ngomfuthulo nginyoheresa. I always think about you man ngisebe. The best part ukuthi nje ngizofika ungalinde. Ngizofika ungalinde. Ngizonoka kungule. I'm never gon' call no one. Phela ngeke ngitshele. So angeke ngikufone. Ukuze kube surprise kumele ngitheleke. Masongkumbula be. Surprise, uzobona ngami ngifika ngashongo. Ngizokusurprise, uzobona ngami ngifika ngashongo.